bishii September xilli aroora ayaa al-shabaab weerar ay ku soo qaadeen saldhigga military ee Africom ee ku yaala xeradii ciidamada cirka ee Beledweyne. Brigadier General Miguel Castellanos oo ah taliye ku xigeenka madaxa howlgallada Africom ee Mareykanka ayaa waxa wax laga weydiiyay in uu sharaxo sida xilligaasi ay wax u dhaceen.
Right, so from what I understand, three vehicles approached the one of the gates out at the Beledweyne airfield where we have many of our U.S. Americans. And from what I understand, the first vehicle, I believe, stalled.
Waxaan fahamsanahay saddex baabuur ayaa waxa ay ku soo dhawaadeen mid ka mid ah albaabada laga soo galay xeradeenna ee Beledweyne, halkaasi oo ay joogeen ciidamadeena Mareykanka. Waxaan filayaa in gaariga ugu horeeya uu damcay inuu isku qarxiyo goobta. Waxaa kaloo jirta in ciidamadeenna ay ka hortageen. Sidaan qiyaasayo marka, mana huba boqolkiiba boqol, laakiinse labadii baabuur ee kaleeto ee Al-Shabaab ee la socdeen maleeshiyadooda waxaa ka hortagay ciidamadeenna. Labada baabuurna waxa ay ku qarxeen bannaanka, laakiinse gaarigii saddexaad ee markii hore ku soo dhawaaday xerada waxaa lagu qarxiyay gantaal. Markaa 15-kii maleeshiye Al-Shabaab ee la socday baabuurtaasina waa la dilay. Waxaa annaga naga soo gaaray in mid ka mid a ciidamadeenna uu
miirdosaldhigga
ciidamada Mareykanka ee Beledweyne ayaa howlgalkiina muhiim u ah ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada Mareykanka Soomaaliya ee ka wadaan iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka socda halkaasi? Sareeye guute Miguel Castellanos ayaa mar kale su'aashaasi la weydiiyey.
So that's the main reason that base is important. Plus we do advise and assist operations with the DNAV when we partner and train with them.
Ayaan jooga halkaasi laga soo bilaabo 2017-kii waqti 27 bilood ah. Waxaan u dhisnay saldhiggaasi ciidamada danab in lagu tababaro laguna qalabeeyo, waana taas sababta saldhiggan muhiim u yahay. Waxaan kaloo ku sameynaa kaalmooyinka howlgallada caawinaada howlgallada, waana taas sababta ay u weerarayaan Al-Shabaab ayna rabeen inay ka sameeyaan wax aad iyo aad cajaa'ib u leh oo lagu dheegago. Waxaa sidoo kale mar wax laga weydiiyey taliye ku-xigeenka Africom arrimaha ciidamada Mareykanka uu sheegay in saldhiggooda Beledweyne uu qaabilsan yahay howlgallada military ee la isku yiraahdo ISR oo ah weerarada mukhaabaraadka iyo sidoo kaleeto bartilmaameedyada ururka Al-Shabaab. Waxaa kaleeto uu ka hadlay inay sameeyeen ciidamada Mareykanka sannadkan si dhammaanaya ee aan ku guda jirno 18 duqeymo ah kuwoodii ugu dambeeyay asbuucan la qaaday. Brigadier General Miguel Castellanos ayaa mar wax laga weydiiyey inuu sharaxo tan iyo intii uu loo magacaabay Soomaaliya Al-Shabaab weerarada lagu qaaday iyo dhulka waqtigan ay kooxda heystaan, ayaa waxa uu sheegay in horumar weyn ay ciidamada Soomaaliya sameeyeen, haatana guutooyinkii ugu horreeyey ay u direen howlgallada ka socda shabeellada hoose. Ciidamada Soomaaliyana ay soo kabanayaan oo ay waqtigan horumar weyn sameynayaan sida uu yiri, laakiinse waxa uu sheegay jeneraalkaasi ciidamada Mareykanka in ciidamada Mareykanka ee howlgalka Soomaaliya ay weli intoodii yihiin oo aysan kordhinaynin Mareykanka.
Yeah, so the numbers are roughly about 650. They fluctuate from there to 700 to 800 at the max, I think, and that's just based on operations. It's probably lower at this point, but it has increased, yeah, from 2017 when I got on the ground, it's increased.
Haqiqadii waa un 600 iyo kontan ilaa iyo 800, laakiinse waa la badiyey tan iyo intii aan tagay 2017-kii. Mana filayo inay tahay inaan kordhinno intaasi in ka badan. Sidoo kale waxaa si taxadar leh uga shaqaynaynaa inaan si saxa hoos u qabanno. Soomaaliya waxaa u muhiima in tallaabo taxadar leh loo qaado. Haddii ciidamada la badiyo, waxaa buuxdhaafsami karo hannaankii iyo in ay qaadi weydo tiro intaasi ka badan oo aan loogu talagelin. Waana waxaan barannay intii aan halkaasi joognay. Waxaan rabnaa in wax kasta si dhaqso ah ay u soo hagaagaan, ciidamaduna ay ku dhismaan muddo aad u yar oo ay ku soo noqdaan sidii ay beri ahaan jireen. Waxaan ku lamaanannahay oo ku mataansannahay midowda Afrika howlgalka AMISOM, waxaana caawinaa beesha caalamka. Waxaan rabnaa in waxaas oo dhan ay wada
shaqeeyaan. We want this process to work. And so by maintaining a small footprint, and doing what we're doing, I think it's the right approach to Somalia.
Safaarad Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Mareykanka safaaradii horey aysan ugu lahayn Soomaaliya 22 sano oo qaska iyo foodada wadanka ay ka jirtay ay burbursareedna Soomaaliya ay sabab u noqotay inay ragaad geliso hanaankii firfircoonida ee beesha caalamka, laakiin sahaatan ay u muuqato Soomaaliya in xal lagu soo dabaali karo.